sister usizigue bwana hebu sogea huko bwana hebu kwa vitu bwana
bwana bwana bwana bwana marume
bwana choresha bwana pisha
acha wewe
ndio mambo ya sereka
acha mapepe acha mapepe
wewe kwenda wapi sasa kwa nyumbani bwana
Ligadi balide dandia Okuzoma wote na bakia hey, Okuzoma kwa mnambo wakubwa pite Dirishani we sambo na unalia Kune gali uja ingia Naleta mapos nataka kubebelezo Twende we deliver tia bakula kari ya chuma twende
Kwa msela tala Ligadi umepanda Hapa kuna city lazima utasimama Oya msela tala Ligadi umepanda Hapa kuna city lazima utasimama hey, Unakwenda wapi Unashuta wapi Na uliku wapi Sikia, nauliza we, unakwenda wapi, unashuka wapi, na uliku wapi, sikia We safari ya leo stolo we tupa kule Kama hauna na uli nasema shuka chini Sije kanila umu utachofanya mtu amini
Funga milango na madirisha, dini made indisha Gumu kupita, mbona ijapita Funga milango na madirisha, dini made indisha Gumu kupita, mbona ijapita Hoya we, hoya we, guna inapita
Hoya he, hoya he, kari ya chuma twende
Baka kiko twende
Hoya he, hoya he, kari ya chuma twende
Bagi ya labusa he Honwa nangu
Hoya he, hoya he, kari ya chuma twende
Alukuredi area
Hoya he, hoya he, kari ya chuma twende
Mwure mwingine siti konda kuna galine tuwa deliver Mwure mwingine na waiptia na uli nalipia Alafu ndajikuza ili gilila baba Aya yepo manne mwingine na pita kule Oya nimekumbuka kumbe ili gilila baba
Nini? Umegalila baba
Mani baba, baba kanwa gali Yoyote anapanda haijalishi hata jilani Nini? Mani baba, baba kanwa gali Yoyote anapanda haijalishi hata jilani Kama vipi baki jola au kimini tuka enjoy
Akwada mpiasi mpaka kibo
Mbesi unakanga kijola Twende tuka enjoy
Wanamwake kumpaka luda Weshuma saichi
Kifanya unasoma toluka shule tuka enjoy
Awe kauntaizo kafungi mandazi Awe manga ziba Manga nyawusi 770 Abaluza Mangumbe Weshima gavana hapo mayulo Awapiloke DJ Chari Wanangu wala Bila kuchoka toto wa keko magulumbasi mpaka temeke yombo Kila kala Kwa ishima Aishina tisa zilo tatu kode blande Zombi
Oya e, kari ya chuma twende oya e, kari ya chuma twende
oya e, kari ya chuma twende